Anaitwa Asi Babarao, yuko na mfarume.
Ai! Anaitwa Esha Buketi, Queen Mapish.
Bani Music.
Unanikosha mshangazi, unanibara mshangazi, na upenda mshangazi, uni wangu mshangazi. Unanikosha mshangazi, unanibara mshangazi, na upenda mshangazi, uni wangu mshangazi.
We sukari yake ya gundi, tamu inanasia. Akicheza akidagi, inaporingia. Yani lege 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 mwanamke karegea. Mkonga angu mie, anavyo ngangania.
Unanikosha mshangazi, unanibara mshangazi, mshangazi, uni wangu mshangazi. Unanikosha mshangazi, nanipala mshangazi, na upenda mshangazi, uni wangu mshangazi.
Analicheza goma la kidigo, nyuma semi kajaza mzigo. Analicheza goma la kidigo, we nyuma semi kajaza mzigo. Kila siku kwa kemechi, wala hana dogo.
Wejama,
meuona wanangu meuona. Meuona majita meuona. Meuona wanangu meuona. Meuona majita meuona.
Osman Kaungu, mzwa Dubai. Yudi sasa, sasa yudi. Haya ukamatie, ukamatie, wauni ukamatie, ukamatie, masela ukamatie, ukamatie, wey! Asi Babara, wasani miembezi, wabanywe, piyaji yavwe.
Leseni yangu ya semi, siende shibajaji. Leseni yangu ya semi, siende shikiliku. Anaitwa DJ Shomishora, we, msalimie Daddy B, John Master.